tere anna maite hamu te rangata hie mai ngā tiriti whakapau te moni e he mahi, he mahi, he mahi he mahi, he mahi, he mahi ma te mahi ka ora ai te tinana e ka pai ai te rereo mā whakaro ki te kawe ki ngā mahi tuku iho mai he mahi, 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 he mahi.